Another banger. A slow cash music thing. Bad chains.
Kabisa za kitoko, karma kibile ngei, energie kusaku. Kabisa za kitoko, karma kibile ngei, energie kusaku. Kabisa za kitoko, karma kibile ngei, energie kusaku. Kabisa za kitoko, karma kibile ngei, energie kusaku.
Yo makele wa ditch, kudibeku kukish. Makana mako maiki chinga kudibeku kulich. Makwami ngombe kudich, timateku itiwe kibich. Halo try mare jama chamo kutich. Katina maduri ziki, agamba filo muziki. King king, sawa cheke nangatia kutichi. Sawa tumu maki work kudiko. Wengi bete ako makinen kama bo.
Another banger. A slow cash music thing.
Kabisa za kitoko,
energy kusaku.
Kabisa za kitoko,
big mafia.
Kabisa za kitoko.
Kabisa bako matibina makibina. Yudek shiro kwenye bako ene king. During it, I wake him up in the middle, got a feel level, got a nipple hangover. Na kocheza, kocheza tu. Kabisa, kabisa tu. Riziki, riziki tu. Hey, iko pamoja tu.
Kabisa, za.
Pamoja tu.
Kabisa, za. Kizo.
Pamoja tu.
DJ Benson, T Collection, Director Shower, Jason Gaino Poga, JPJ, Trendy Whiskey.